izikhronike zesibili isahluko 33 verse 1. UManase waneminyaka eyishumi nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nanhlanu eJerusalema. Verse 2. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengezinengiso zabezizwe uJehova abagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 3. Wabuye wakha izindawo eziphakemeyo wezekuya uyise azidilizile. Wamisa obhali ama-altare wenza u-Ashera. Wakhuleka kulo lonke ebandla sezulwini walikhonza. Verse 4. Wakha ama-altare endlini kaJehova. UJehova asho ngayo ukuthi igama lami liyakuba khona eJerusalema kuze kube phakade. Verse 5. Wakhela nalo lonke ibandla sezulwini ama-altare emagcekeni omabili endlu kaJehova. Verse 6. Wadabulisa abantwana bakhe emlilweni esigodini sendodana kaHinomu. Wahlola imihlola wezemlingo, wenza amalumbo, wamisa abanamadlozi nabathakathi. Wenza ukuba okuningi emehlweni kaJehova waze wamcunula. Verse 7.
Wabeka umfanekiso obaziweyo wesithombe awenzileyo endlini kaNkulunkulu asho ngayo uNkulunkulu kuDavide nakuSolomoni indodana yakhe ukuthi kulendlu naseJerusalema engilikhethileyo ezizweni zonke zakwa-Israyeli ngiyakubeka igama lami kuze kube phakade. Verse 8. Futhi angisayukususa unyawo luka-Israyeli ezweni engilimisele oyihlo uma beyakugcina kuphela ukwenza konke engibayale ngakho wonke umthetho nezimiso nezahlulelo ngesandla sikaMose.
Verse 9. UManase wadukisa uJuda nabakhile eJerusalema baze benza ukubi kunabezizwe. UJehova abachitha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 10. UJehova wakhuluma kuManase nakubantu bakhe kepha kabalalelanga. Verse 11. Ngalokho-ke uJehova wabehlisela izinduna zempi yenkosi yase-Asiriya
zambamba uManase ngamaketanga
zambopha zangawozankosi zamyisa eBhabhele. Verse 12. Lapho esekuhluphekeni wanxusa uJehova uNkulunkulu wakhe wazithoba kakhulu phambi kaNkulunkulu wawuyise.
Verse 13. Wakhuleka kuye wancengwa nguye wezwa ukunxusa kwakhe wambuyisela eJerusalema embusweni wakhe. Wayesekwazi uManase ukuthi uJehova nguye onguNkulunkulu.
Verse 14. Emva kwalokho, wakha ugange olungaphandle komuzi kaDavide ngasentshonalanga waseGihoni esigodini kuze kube sekungeneni kwesango lezinhlanzi. Walihaga i-Ofeli, waliphakamisa kakhulu, wabeka izinduna ezinamandla emizini yonke ebiyeleyo yakwaJuda. Verse 15. Wasusa uNkulunkulu babezizwe nesithombe endlini kaJehova na wonke ama-altare ayewakhile entabeni yendlu kaJehova naseJerusalema wakulahla ngaphandle komuzi. Verse 16. Wakha i-altare kaJehova wanikela phezu kwalo ngemihlatshelo yeminikelo yokuthula neyokubonga washo kuJuda ukuba bamkhonze uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 17. Nokho abantu babesahlaba ezindaweni eziphakemeyo kodwa uJehova uNkulunkulu wabo kuphela. Verse 18. Eziye izindaba zikaManase nomkhuleko wakhe kuNkulunkulu wakhe namazwi ababona babewakhulume kuye egameni kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli bheka kulotshiwe ezindabeni zamakhosi akwa-Israyeli. Verse 19. Umkhuleko wakhe nokunxusa kukaNkulunkulu nguye nazo zonke izono zakhe nazo zonke iziphambeko zakhe nezindawo akha kuzo izindawo eziphakemeyo amisa kuzo u-Ashere nezithombe ezibaziweyo engakazithobi bheka lokho kulotshiwe ezindabeni zikaHozayi. Verse 20. UManase wayeselala koyise bambela endlini yakhe u-Amoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 21. U-Amoni wayeneminyaka engamashumi amabili nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka emibili eJerusalema.
Verse 22. wenza ukuba emehlweni kaJehova njengalokho enzile uManase oyise. U-Amoni wahlabela zonke izithombe ezibaziweyo ayezenzileyo uManase oyise wazikhonza.
Verse 23, akazithobanga phambi kaJehova njengalokho ebezithobile uManase uyise, kepha yena lo Amoni wenza amacala akhe abamaningi. Verse 24, izinceku zakhe zamenzela ugobe, zambulala endlini yakhe. Verse 25, kepha abantu bezwe bababulala bonke ababeyenzele inkosi u-Amoni ugobe. Abantu bezwe bambeka uJosiya indodana yakhe inkosi esikhundleni sakhe.